dimna ezi cine che e li gue na ma ma uwa nasi li dimna e dimna ezi cine che
Abraca de bush and the libos. Thank you, Father. You are so good, Lord.
Idima is a chineke. Deli we. Ana kpọrọ gị isi ala n'efe gofufe ụmụwa na chuu gaje ekele oruru gị biko nara nara o nara ịdị mma chukwu ebi ebi ebere gị na-adị ibi n'igwe apụghị kọwa ike n'ebube gị kereke na chiliri ga kelu ọkaka anasị nsọ nsọ Jehova dị ebube
edema
eze chineke
agbakwute ọbịa dị mma na
eligwe na-agba
ama eligwe na-agba ama
wave your hands and bless him. Wave your hands and bless him.
Wero biomiko
chupu ezi chi
omema omema omema
odindo eli kwena
baba
baba
mayo
aiso nasi nidimba
idimba
idimba ezi chi